Negro ati buli we nkugamba nti nkwagala gwe tobira bwo mpisaamu buyisa maaso.
Anti olina girlfriend wo ate buli omu amumanyi.
Naye kati gwe wali olabye omuntu agenda okugula engatto empya ate ng'ali mu bigere era abeera ayambadde engatto. Ekyenjawulo ekibeerawo nti engatto z'ayambadde zibeera zikaddiye ate abeera agenda kugula mpya.
Kati ate zino empya z'oba oguze zo we zikaddiwa ozikolera ki?
Naye kimanyi nti oba n'engatto zo buli muntu alina engatto ze nga ne we ziba zikaddiye asigala azaagala.